Police Station present Inspector Eastern Lenny. Ah, tumekuja kuwashika, tumekuja kuwashika. Alo, mko wapi wadada?
Mama
mafuta kibiriti nipate kuwa chemsha spika mili tupate kuwa amsha
ili na maiki tupate kuwa choma kisha wapate kucheza hizo ngoma
kwa sababu kila mtu yajua kuna traki ambayo inagonga kama traki ya ogopa bumba bumba bumba
pasiweka mkono kwenye kiuno na usawanisha sawa na mdundo
peleka nyuma rudisha mbele sote tupige makelele
mama zi
tena tuna flow pamoja basi sasa tunacheza hizo songs wajameni kujeni msikie hii flow basi weka mkono kwenye kiuno na usawanishe sawa na mdundo
peleka nyuma rudisha mbele sote tupige makelele
mama
bila shaka watash humwaka
mama zi hey.